soro. Tukicheza baridi litapungua. Kipolo chapweza baridi kinazingua. Mambo si hayo, na leo nataka nikuone. Vaa ving'aro, pendeza waoni wakuone. Nataka nikupe upendo, upendo mpaka wanune. Wenye maneno ya skendo, ya skendo leo wako mena. Nakupa nafasi kwenye moyo wangu, ruksa utamena. Oh baby, nitavunja kabati leo tutoke my lady.
Nitavunja kabati leo tutoke my lady.
Nitavunja kabati leo tutoke my lady.